Oh, Hunter.
Yeah.
Hey, Tron.
Yendo sweetie banana. Jicholege katuni wa kuchorache. Taweka geto zamana. Mimade wasige wakanipola tem. Yuko singida Dodoma. I like the way baby and I vote dance. Paka vipofu wanaona, wanaona. Yeah. Tafanya mishe geto ni mweke. Anavo sema sema na kitete. Na mie kwa kendie mbati nenge. I say baby like that, baby like that. Like that, baby like that. Like that, baby like that. Baby show me higher, higher. Like that, baby like that. Like that, like that, baby like that. Like that, baby like that.
Like that,
baby
like that. Like that.
Tabadili dini kabila, kawasha nyota na kazima vimondo. Kalivona chuki sula, kamelimbuka kakatotoka udongo. Mwali teke, gula tege na mla chuku chuku. Bio za mwenge, za mesi chenge visauti vya rufufu. Tafanya mishe geto ni mweke. Anapo sema sema na kitete. Na mie kwa kendie mbati nenge. I say baby like that, baby like that. Like that, baby like that. Like that, baby like that. Baby show me higher, higher. Like that, baby like that. Like that, baby like that. Like that, baby like that.
Cut the joint, yeah, yeah. Oh, cut the joint, yeah, yeah. Cut the joint, yeah.